Parking traffic on the day.
All day.
Sick like a ball of this. You can call the doctor, put him ball of this.
What's going on?
Level up. Tira shot. Level up. Take a sip. Level up. Tifana ne magani zidu. Level up. Tenga nip. Level up. Tira shot. Level up. Take a sip. Level up. Tifana ne magani zidu. Shisha chibebe, waitress panga zapa tebulo pambwembe. Atatizo lelo na voso wabeko mbebe. Abandiye tafika mpaka na basti mbembe. Easy man, osa ndipata headache. Machi waya goza ntumba na wuko ziyedwe. Yambira ni chakumbu yoko umwelwe. Tipulitela yifibano yiswelwe. Oma huyu levo yukusia na ticheza guanji. Buklabu waliso, kalidwe lanji. Atitole uzo, bahapeze pontajati. Ndimukulide fanta, iko mananji. Tenga nipi. Tira shot, level up. Take a sip, level up. Tifana ne magani zidu, level up. Tenga nip, level up. Tira shot, level up. Take a sip, level up. Tifana ne magani zidu.
Levo yanga yiri na yinte ya bo yiri sate. Ine ndi kujabawa iwe kujangate. Tifana kwanchu funa boza hundi mate. Kote ndika masuka nkama hundi tasa. Soba mani zungu ni pasenta iwe yungwate. Londo londo pana nanga tingolo. Kante tenga chabe kanipi ndi sana kukante. Agweza levo ndi mpato sampate. Aise kila botolo kapena sinta deburo. Kuno kubawa kulibeko peduro. Oh my lord, kuziva mamendulo. Tijeza bwanji tikumazo siya na rebulo.
Tenga nip, level up. Tira shot, level up. Take a sip, level up. Tifana ne magani zidu, level up. Tenga nip, level up. Tira shot, level up. Take a sip, level up. Tifana ne magani zidu.